nabo bahleba ngawe. Ulumke lungasondezi izitha zakho, uyokhala wedwa mama. Ulumke lungasondezi izitha zakho, uyokhala wedwa mama. Ulumke izitha zakho, bazenzi izihlobo zakho, bafuni izindaba zakho, bamoshi kusasa lakho. Bazenze abahle ngawe, bamele ukuwa kwakho. Kapela, ungavume imfihlo zakho. Siye ungabaye bakusondele, buyisa amandla akho. Ayi 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 buyisa amandla akho.
I'm